Thanda ukuba ndinamkele nonke egameni elixabisekileyo lenkosi. Masikuthabathele entliziyweni oko sele kuthethiwe. Jikani amehlo enu niwabhekise kuYesu kuphela. Emva koko asisayi kuzibona thina. Emva koko asisayi kubona abanye. Emva koko asisayi kubona zingxaki, imeko nantona enye engabayiyo. Emva koko kuza kuzaliseka oko kubhaliweyo kuMathewu isahluko seshumi nesixhenxe. Abazange babone omnye umntu, babona uYesu kuphela. Yangasinganikwa lo mbono ke namhla. Nangenyaniso singakwazi ukujonga ngapha kwa bonke ubunzima, ngapha kwa yonke into esingqongileyo. Sikhangele phayana kuYesu. Kwaye nabani na ombonayo uYesu emnqamlezweni ngokholo uya kuphila kwangala yure njengoba lisitsho iculo. Akekho umntu ombamba uYesu ngokholo aze ashiyeke lolu hlobo lulo. Kodwa emnqamlezweni kumele sibone uYesu njengalo obethelelweyo, njengokuba ophayo kwade kwase kufeni ngenxa yethu aze waphumelelisa intlawulelo ngoba balo. Baninzi ke abathetha ngoYesu wembali ongena kakuhle kakuhle apha kwixesha eladlulayo. Thina sithetha ngoYesu Kristu waqalayo, waqala icebo losindiso, owanika isizathu nenjongo yecebo losindiso. Kungekho mbali ilicebo nje losindiso. uYesu Kristu lingaphakathi lecebo losindiso apha emhlabeni. Njengoba bacule iculo lokuqala, ndiye ndacinga incwadi yokuqala kuYohane isahluko sesithathu, umqolo wokuqala ukuya kwesithathu. Ndithanda uba ndiyifunde phambi basithandaze. Ndingacela nje ukuba sime ngeenyawo ngenxa yoko. Incwadi yokuqala kuYohane isahluko sesithathu, suka kumqolo wokuqala ukuya kwesithathu. Bonani uthando olungaka senzele lona uyise, olu lokuba sibizwe ngokuba singabantwana bakaThixo. Kwaye ngenyaniso singabo. Amen. Kwaye ngenyaniso ngenene singabo. Ngenxa yoko ihlabathi alisazi thina ngokuba lingamazanga yena. Zintanda, ngoku singabantwana bakaThixo. Akukabonakali ke into esiya kuba yiyo, ke siyazi ukuba xa athe wabonakala sofana naye, ngokuba siya kumbona njengoko anjalo. Bonke abanalo elithemba kuye bazenza nyulu njengokuba yena enyulu. Masithandazeni. Bawo wethu osemazulwini, okuvela kwiintliziyo zethu siyakubulela ngayo le mini. Yanga ingaba yimini le oyenzileyo ukuze abalahlekileyo basindiswe, abagulayo baphiliswe, nokuze abantu bakho basikeleleke. Imini apho singavuya khona sigcobe ngenxa yoncedo lwakho ebukhoneni bakho. Nkosi ethandekayo, Uyazazi izicelo ngezicelo. Uyazi malunga nemibuzo, malunga nezidingo. Malunga nabazane bethu ezibhedlele. Nkosi, sicela wena ukuba usondele kubo. Sikela umzana uAnderek. Sikela umzana uBhaza. Nkosi, sikela bonke abo bacele ukuba bathandazelwe. Mawaziwe umahluko phakathi kwabo bakuthembileyo nabo bangakuthembanga. Masifumane ubabalo phambi kobuso bakho. Nika ukholo igunya elingcwele namandla esinalo ngokubalela elizwini lakho nasegameni lakho. O Nkosi,
may the restitution become a divine reality in your church.
Yanga imbuyekezo ingaba inyaniso engcwele kulo ibandla lakho. Ela ngokumsindiso thembekileyo. Susa yonke into ephazamisayo, yonke into ebhidisayo kubo ubomi bam nakubo bonke ubomi bethu neentliziyo. Nika senze sixolelanise kunye nawe, kuze sixolelane, siqhagamshelane kunye nawe, siqhagamshelane omnye nomnye, ubudlelwane kunye nawe nodlelwano lomoya omnye nakomnye. Susa kuthi sonke ukungaqondani, susa kuthi yonke into ewenza buhlungu moya wakho. Senze ukuba sibe ngabantwana abanezizathu zikaThixo abakhokelwa ngumoya wakho. Nkosi, lo mhlangano siwubeka ngokwesazela phantsi kokugqunywa kwegazi lemvana, kwaye sikucela, sicela ukukhokelwa ngumoya wakho ingcwele. Nkosi, uyazi ndinezibhalo ezithile endizibhalileyo phantsi, kodwa andazi ukuba mandithini na. Nkosi, beka amazwi entliziyweni yam, emlonyeni wam, ngayo impembelelo yakho engcwele nokukhokhelwa ngumoya. Nikubabalo lokuthetha nokubabalo lokuva. Inikela kuwe le nkonzo, kwaye sikubulela ukuba uya kusikelela sonke uze ube nathi egameni likaYesu elingcwele. Amen. Amen. Ningachopha phansi.
I ask that we now give all attention to the observation of the word.
Nicela ngokusinika umdla wonke kujongweni kwelizwi. Ntando kuba nithathe ilizwi esele silifundile. Uyabona, bonani uthando olungaka senzele lona uyise. Olu lokuba sibizwe ngokuba singabantwana bakaThixo. Kwaye ngenene singabo. Kwaye ukuba singabantwana, ngokunjalo ke sizindlalifa, indlalifa zikaThixo. Indlalifa kunye noYesu Kristu. Kwaye ngokuba ke singabantwana, uThixo unike umoya wonyana wakhe wawufaka ezintliziyweni zethu, ukuze nathi ngokunjalo singakhwaza sikhale sithi Abba bawo. Kum ezi zinto zixabisekile, sithe sabekwa nguThixo kubudlelwano bobunyana nobuntombi. UYesu njengowamazibulo phakathi kwabazalwana abaninzi, umoya uthe wehla phezu kwakhe xa ethe ngokuthobeka wanyathela phaa kumfula iYordani esithi,
to fulfill all righteousness.
Kumele ukuba thina sizalise bonke ubulungisa. Xa oku kwenziwayo ulungiselo lobhaptizo lwenziwa, amazulu avuleka, umoya wehla wahlala phezu kwakhe, ilizwi lavakala lisithi, lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo nguye. Ndicinga kwakungecawe yePentekoste okanye ngomgqibelo wePentekoste, kulapho ndaguqulela khona la ntshumayelo exabisekileyo kaMzantu Branham ethi imvana kunye nehobe. Yayiphaa imvana kaThixo. UYohane wayesele evakalisile wathi, bonani nantsi imvana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi. Apha uThixo uthe wazimanyanisa kunye nabantu. UThixo ngumoya, wabeka ubango kulo mzimba wasemhlabeni ekwa owanikelwayo ngenxa yentlawulelo yethu. Ngoba jonga, uYesu wakhula ebamdala emzimbeni, wakhula kubulumko nangobabalo phambi koThixo nabantu, njengoba kubhaliwe, ngokomzimba wakhe watya wasela, wafunyanwa ngokodidi olunjengomntu. Wayedinwa, wayebabuthathaka, wayesozela. Abafundi bathi, Nkosi, awusikhathalelanga na? Emzimbeni wakhe wayenyama, ngoko ke wayenokufa ukuze asibuyisele thina singabantu abanokonakala, size singabi nakonakala. Kodwa ukuze lo mzimba ungaboli, ungashiyeki uyinyama enokonakala, kodwa waguqulelwa kumzimba ongenakonakala uvuko, uThixo njengomoya wabeka ubango kulo mzimba. Kwaye mamela kwinto ebhaliweyo kwileta kubaseRoma, ngokunjalo ibalulekile kuthi sonke abo bafuna ukuxhamla eliqulweni ukuba umoya walowo wamvusayo uYesu kwabafileyo kumele ngokunjalo ahlale kwimizimba yethu enokunakala, ukuze ngoko awenze uphile. KwabaseRoma isahluko sesibhozo qolwe 11.
That raised up Jesus from the dead.
Ukuba ke umoya walo wamvusayo uYesu kwabafileyo umi ngaphakathi kwenu, yena owamvusayo uKristu kwabafileyo uya kuyenza iphile nemizimba yenu enokufa ngaye umoya wakhe omiyo ngaphakathi kwenu.
It is so absolutely necessary.
Ngokuqinisekileyo kubalulekile ukuba umoya kaThixo ufumane ukuhlala kwimizimba yethu enokonakala. Omnye umntu wandibuza izolo, nomnye umntu namhlanje, esithi amakholwa kumele acinge ntoni namalunga ngokutshiswa kwesidumbu. Kwayimele nditsho ngenyaniso nje, ndinoloyiko kakhulu malunga nemibizo eminjalo, ngoba ngokuqinisekileyo andinalwazi, andazi nalinye ikholwa elakhe lalungisa lifunwa umzimba walo ukuba utshiswe isidumbu. Kwayincinga umpazamo enkulu ayinokwenziwa likholwa malunga nomzimba wakhe ngaphezu kokuba ayalele ukuba umzimba wakhe utshiswe. Ndicinga lulophulo mthetho kuThixo nakwindalo yonke loo nto. Xa ubhalwe kwizibhalo ezingcwele, kwaye ndiza kufundela ukuze wazi bengazilungiselanga lento nakanye kodwa sixelele inkosi nje ngoba ikhokhela siyahamba ngolo hlobo umuntu zangabunjwe ngothuli kodwa ngomhlaba kwaye wathatyathwa emhlabeni uzawubuyela emhlabeni ngaba siqondile kakuhle loo nto ukuba kukho kuchasa okunokufunyanwa entliziyweni yamakholwa malunga nenyaniso ezinjalo zesibhalo uGenesis chapter 2 mqolo wesixhenxe uYehova uThixo wambumba umntu ngothuli lwasemhlabeni wamphefumlela emathatheni akhe impefumulo yobomi umntu ke waba ngumphefumlo ophilileyo ndazi nje abathile abangafuni ukukholwa eluvukweni abafuna ukubona yonke inkumbulo yobomi igcinyiwe kwaye yaba ingabo ke abayelelayo kuba izidumbu zabo okanye uthuli olushiyekayo maliphoswe emoyeni kodwa ndiyacela lulekani onke amakholwa ukuba angayenzi loo nto okanye ayivumele uba yenziwe ndiyakufundela phaa ezibhalweni zininzi izibhalo ndiqinisekile kodwa kwangonza ndifundele incwadi yokuqala kwabaseKorinte incwadi yokuqala kwabaseKorinte ukutsho ke phaa kwisahluko seshumi enesihlanu umqolo amashumi ane anesine incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko seshumi enesihlanu umqolo amashumi ane anesine kuhlwayelwa umzimba ongowemvelo uvile uba kubhalwe ntoni apha hayi uthuthu hayi ukuphoswa emoyeni kodwa ngumzimba lona ithi kuhlwayelwa umzimba ongowemvelo kuvuka umzimba ongowomoya kukho umzimba ongowemvelo kukho nomzimba ongowomoya omnye angafunda aqhubeke ke lapha kodwa kunjalo masivale apha kulo mxholo sivale ngokuthi ubangenene abantu abakholwayo kuba bangabosapho olukholwayo uba phambi koba baye ekhaya ngexesha elilungileyo nje bavakalisa oko njengelifa labo lokugqibela nomnqophiso phezu kwazo zonke imeko ukuba bafuna isingcwabo njengesiqhelo iminyaka emininzi eyadlulayo ukutsho kwe ukungcwatywa kwemizimba eshiyekileyo ize ithathe isiwe engcwabeni ingaba ndiye ndazicacisa nje ngokwaneleyo yanguthixo anganika inceba ukuba sonke sikuthabathele entliziyweni ngoku ndithanda ukuya kwilizwi elibaluleke kakhulu ukutsho ke phaa kwindumiso isahluko sekhulu elineshumi elinesine indumiso isahluko sekhulu elineshumi elinesine njengoba ndishumayele kumnqophiso omtsha kwibandla lomnqophiso omtsha sonke siyazi siyakholwa ukuba uThixo umise umzekelo ngayo uSirayeli njengabantu abonyulileyo ukuba kumnqophiso omtsha uthe wonyula ibandla kubo bonke abantu neelwimi nezizwe indumiso isahluko sekhulu elineshumi elinesine iqala njengelizwi elinobuqaqawuli elithi haleluya elithetha ukuthi makabongwe uThixo xa uSirayeli waphumayo eyiphutha kwendlu kaYakobi ebantwini abantetho ingaziwayo uYuda waba yingcwele yakhe uSirayeli waba sisikumkani sakhe ulwandle lwabona lwasaba iYordane yabuya umva. Intaba zadloba nje ngenkunzi zegusha. Induli njengamatakane omhlambi. Asike simeni apha nje komzuzwana. Thixo uthathe abantu kubo bonke abanye abantu. Wathi wano Abraham eUre eKhaledi kwenye icala lomfula Efrata. Ubona nje ulapha. Wamsusa phayana kunqulo lobuhedeni nokubhidabhideka. Waze wenza unqophiso kunye naye. Wamnika izithembiso. Wabiza abantu kuba babekho ngayo Abraham noIsake noYakobi. Abantu bakaSirayeli awathe wenza umnqophiso kunye nabo. Wabo athe wavakaliswa anika izithembiso, umthetho, umyalelo na yonke into. Waze wathi ngicinga uba ipha kuDuteronomy isahluko sesine mele uba iphayana. Bendingakulungiselanga noko ngokunjalo, kodwa apha kumele akubhaliwe ukuba babengekho abanye abantu awayebanyulile. KuDuteronomy isahluko sesine umqolo wamashumi amathathu anesihlanu. Waboniswa wena ukuze wazi ukuba uYehova nguye uThixo, akukho wumbi, nguye yedwa. Wakuvisa izwi lakhe liphuma emazulwini ukuba akuqeqeshe, nasemhlabeni wakubonisa umlilo wakhe omkhulu. Waweva namazwi akhe phakathi komlilo. Ngokumqolo wamashumi amathathu anethoba, yazi ke namhla ukunyamekele ngentliziyo yakho ukuba uYehova nguye uThixo emazulwini phezulu nasehlabathini phantsi, akukho wumbi. Kwaye kukho oko ngokunjalo umqolo wamashumi amathathu anesithathu namashumi amathathu anesine, baka baliva na abantu izwi loThixo ethetha phakathi komlilo njengoko walivayo wena baphila noko? Okanye kukho Thixo waka walinga na ukuya kuzithabathela uhlanga phakathi kohlanga ngezilingo nangemiqondiso nangezimanga nangemfazwe nangesandla esithenqi? Ngokunjalo ngokunjalo ke wathi Moses bani bakaSirayeli ngomoya, nikubonile nikuvile, nithe naba ngamangqina endlebe nawo lihlo malunga noThixo philayo ngesitshilelo esiphilayo onokuza esuka ezulwini aze kulo mhlaba emhlabeni bayan entabeni. Nabona umlilo namandla ezulwini, kwavakala izwi, kwaye ngokunjalo uThixo wayesezulwini, ngokunjalo wayesentabeni. UThixo ngakho kwiindawo zonke. Abantu banexesha elinzima ekuqondeni oko, bacinga ukuba useZurich akanawukwazi uba sendaweni ethile eNew York. UThixo ukho kwiindawo zonke. Uthe izulu yitrone yam, umhlaba sisihlalo seenyawo zam. Ingabe yayiqonda uba ithetha ukuthini na le nto? Izulu yitrone yam, umhlaba sisihlalo seenyawo zam. Ngoku usuka phezulu aye ezantsi ukugcwalisa umhlaba wonke. kwa ugcina ngelizwi lakhe. Kodwa unabantu kumnqophiso omdala nakumnqophiso omtsha. Abantu kumnqophiso omdala, abantu bakaSirayeli. Babiziwe baphuma phakathi kwabo zonke bonke abantu ilwimi nezizwe. Kwaye kumnqophiso omtsha uSirayeli kaThixo amazibulo. Khumbula ke. Xa uThixo wakhupha abantu kwaSirayeli baphuma iphutha. Ngayifunda ke loo nto. Phaa ku-Exodus sahluko seshumi nesibini. Imvana kwamele ixhelwe. Igazi laqatywa emigubasini. Kwaye kulapho ke eli gama lithi ibandla labonakalayo kokuqala. Kude kube ngoko yakwakusithiwa ngabantu okanye isizwe. Kodwa phaa kwabonakala eli gama lithi ibandla. Igazi lemvana laphalala lampomposa. Inkosi yenza ibandla, yenza abantu abamele ibandla lakhe ukuba bahlale phayana. Ndiyacela livene lizwi kwakhona. Xa uSirayeli waphumayo eyiphutha, indlu kaYakobi ukusuka ebantwini bolwimi lwabahambi, uYuda waba yingcwele yakhe. Haleluya. UYuda waba yingcwele yakhe, uSirayeli waba ubukhosi bakhe. Ngabe uyaqaphela umahluko? Ubukhosi buvelele nakwindawo enkulu. Kwakukho izizwe ezilishumi elinambini kuwo konke nje, kodwa ingcwele yanikelwa kuYuda, hayi kuSirayeli wonke, kuYuda. USirayeli ibubukhosi bakhe, uYuda ingcwele yakhe. Yayintoni isithembiso? Ngokwesiprofetho ke, ngokunikwe isizwe sakwaYuda, mhlawumbi kuDuteronomi sahluko samashumi amane anethoba, ndiphazame. Kuwe kuya kuphuma kum. Ndiye ndathini? Uxolo. Nditsho kuGenesis sahluko samashumi amane anethoba. Kuya kuphuma kuwe ongumlawuli kwaSirayeli. Kwaye apha kubhalwe ntoni enye? Ndifunda iGenesis sahluko samashumi amane anethoba umqolo wesibhozo. Yuda, abazalwane bakho bayakukudumisa, isandla sakho sibe sentanyeni yeentshaba zakho. Bayakuqubuda kuwe oonyana bakayihlo. Lithole lengonyama uYuda usuke kuqwengeni, nyana wam waguqa wabuthuma njengengonyamakazi. Kubani na oya kumvusa? Nasi ke ivakisi isiprofetho. Intonga ayiyi kumka kuYuda, intonga yomisa imithetho ayiyi kumka phakathi kwenyawo zakhe, ade afike uShilo zimlulamele izizwe. Apha omnye umqolo, umqolo weshumi nanye. Ngokukhuleka emdiliyeni imazi yakhe ye-esile, ukhuleka kohlobo inkonyana yakhe ye-esile. Ngabe ukwenzile? Ungayifunda? Wathi kubafundi bakhe, yani nizise i-esile, nize nithi xa nibuzwa liyafuneka enkosini. Kwaye siyakuthuma kwakhona. Ngaba nonke nikufundile kuMatewu? Intoni na? Singayifunda nayo ngokunjalo. Ndiyathemba kunjalo. Ndithetha nabantu abangafundi nje iphepha lemihla ngemihla okanye bamamela iindaba, kodwa abathi kakuhle kakuhle babe nolwazi kakhulu kwizibhalo ezingcwele. Mateyu sahlosa mashumi mabina nanye ungakufunda phayana. Ungena kaYesu eYerusalem pa ithi umqolo wesibini esithi kubo yani emzaneni lo ukhangelene nani kwa oko nofumana iesile libotshelelwe linethole likhululeni nilizise kum ngokunjalo ungayifunda ukwakho apa konke kungakho nje inkosi ayifuni kuphela ibandla kuyo yonke nje indawo okanye ibandla elabona ngathi ubukhosi bakhe ufuna umtshakazi ufuna ukhupha umtshakazi kulo ibandla ufuna phakathi kwababiziweyo ufuna benyulwa abaziweyo kwixa elingaphambili abo benza ingcwele yakhe kwenza kubonisa ngethuba nje kwizibhalo ezingcwele ukuba bangobani sifunda khona kwindumiso sahluko sekhulu elineshumi elinesine ukutsho ke umqolo wesithathu nowesine niyazi uba kumalunga nantoni ithi apha ulwandle lwabona lwasaba lwabona ntoni ulwandle lwabona ntoni kuze lisabe ba inkosi uthixo yenyula usirayeli njengobukhosi bakhe uyuda njengengcwele yakhe ulwandle lwabona lwasaba iYordane yabuya umva zintanda ukufunda elizwi pha kulwesithathu odlulileyo ngokuhla ke kwangena nje kwimithambo yam nomongo ulwandle lwabona amayiputa abona umfula iYordane yabona ama-Amori amayebhusi noba bangobengobani bakwazi sonke isixeko saba ngamangqina akho oko ukuba uthixo amazulu unabantu emhlabeni kwaye phakathi kwabantu bakhe undoqo wawubiza ukuba ingcwele yakhe apho wayenokuzitshila khona umqolo wesihlanu ngoku kubuzwa umbuzo ba ubunani na lulwandle ndini ukuba usabe wena lulwandle lubomvu kwenzekani kuwe kwenzekani ntoni kuwe ekusabeni kwakho wabona ntoni utheni wabuya umva ukuze abantu bakaSirayeli bakwazi ukugqitha emhlabeni owomileyo udumo malubekho kwigama lenkosi lwandle lalibona labona ukuba uthixo unyule uSirayeli nje ngesikumkani sakhe uyuda njengengcwele yakhe ndicinga apha ngamazwi kamzana uBranham ngokunjalo ebhaliwe pakwindumiso nakwincwadi zikaMoses ke sekunjalo ukuba intsika yomlilo nentsika yelifu kwakhona nakwakhona lehla yehla phi ekungeneni komnquba apho ingcwele ya emhlabeni yayikho umnquba isithuba sendawo engcwele nokuthetha okungcwele kunye noMoses uzalikhumbula ibali likaMoses Aaron noMiriam ngokunjalo nje inkosi yathi namhla ndiya kugqiba hlanganisana ekungeneni komnquba emva kokuthixo wathi ukuba kukhona umprofeti phakathi kwenu ngoku ndiya kuzitshila kuye ngemibono namaphupha
with my servant Moses. It is not so.
Kodwa ngomkhonzi wami uMoses akukho njalo. Ndiza ukuthetha naye ubuso ngobuso. Babekhona abantu ababenobudlelwane kunye noThixo. Kwaye kwakukhona abantu ababona isithilelo sinokubonakala sikaThixo. Kwaye yayiyinkosi. Kodwa sikhe sajongana nako oko. Kwaye asijingi ukuba sizame uyicacisa loo nto. UThixo ungumoya. Kwaye njengomoya akekho umntu owakhe wambona uThixo. Kubhalwe ngolo hlobo phaa kwivangeli kaYohane kwisahluko sokuqala xolweshumi9. Xa abantu bambonayo uThixo bambona njengenkosi ngoku ngembonakaliso enokubonakala azibonakalise ngayo. Le wayehamba ngayo egadini yase-Edeni ebonakala kuYakobi edibana no-Abraham phayana ngakwintente yakhe ngokwekaGenesis sahluko se-18. Kodwa babekhona abantu abanjalo emhlabeni. Kwaye niyazi xa uMoses emva kweentsuku ezingama-40 wehlayo ivele entabeni ubuso bakhe babubengezela ngobuqaqawuli bukaThixo. Kwaye kubhaliwe kuba bambona uThixo badla basela ebukhoneni bukaThixo. Ingaba thina sinomdla wantoni namhla? Ndikunomele ndiwubuze umbuzo ngenye indlela. Ingaba uThixo umalunga nantoni na namhlanje? Kwaye into uThixo amalunga nayo kumele okunjalo ibe yinto wena nam esingayo. Singafuna kuphela into uThixo ayifunayo ukuba sikafikeleli apha kwelo nqanaba. Ngoko kumele sizinike ubabalo ukuba sifumane loo nto. Awunani na wena lwandle ndini kuze usabe? Inkosi yajonga phantsi kwintsika yomlilo nelifu. Wayethe wakhupha ilizwi lakhe wathi kuMoses, hamba thatha intonga uyiphakamisele phezulu kolwandle. Kwaye mna ndiyakulahlula. Sibhalo esingcwele sitsho nje kamnandi, amanzi ama kumacala omabini njengodonga. Cacisa oko ke kwingcali yenzululwazi namhlanje uyakushiyumile ecinga ukuba siyimeko yabangabhadlanga. Hayi, kwakhona konjalo. Andinangxaki uba ndikholwe ukuba uThixo namandla onke, lo wadala izulu nomhlaba ulwandle nawo konke okuphayana, ingaba kanokwazi na ukuzilawula? UThixo ngithixo, uyathetha kuze kwenzeke, uyayalela kuze kwenzeke. Lizwi likaThixo anokubuya lilambatha, liyakuphumelelisa oko lithunywe ukuba likwenze. Bunani na wena lwandle ndini ukuze usabe, wena Yordani ukuze ubuye umva? Iintaba zadloba njengenkunzi zegusha, nani zinduli njengamatakane omhlambi ngokumamela umqolo wesiqhenqe. Wena hlabathi zibhijabhije ebusweni benkosi, ebusweni boThixo kaYakobi. Uloguqula iliwa libe lidike lamanzi, iqhwitha libe yimithombo yamanzi. Masibone ukuba uThixo ufuna ukuhlala kanjani, kwaye uThixo ufuna ukuhlala phi na kumnqophiso omtsha. Sinaso isithembiso esithi ndiyakuhlala phakathi kwabo ndibe nguThixo wabo. Babe ngabantu bam bona. Mhlawumbi incwadi yesibini kwabaseKorinte, incwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko sesithandathu Incwadi yesibini kwabaseKorinte isahluko sesithandathu umqolo weshumi elinesihlanu isinika umxholo wayo le nto. Unakuvumelana kuni na ke uKristu noBeliyali unasahlulelwano sini na okholwayo nongakholwayo.
And what agreement has the temple of God with idols?
Ina kutibana kunina ke itembile kaThixo nezithixo. Kuba nina ni itembile kaThixo ophilileyo. Nje ukuba wajoye uThixo ukuthi ndiya kuhlala phakathi kubo, ndihambe phakathi kubo, ndibe nguThixo wabo, babe ngabantu bam bona. Kungoko ndithi phumani phakathi kwabo nizahlule, yitsho iNkosi, nento engcolileyo ningayichukumisi. Ndandiya kunamkela ndibe nguyihlo, nina nibe ngonyana neentombi kum, itsho iNkosi uSomandla.
The New Testament word that the Lord took.
Ngaba siqondile ilizwe lomnqophiso omtsha.
I will dwell.
Eli Nkosi ilithabathe kumnqophiso omdala. Ndiya kuhlala ndihambe phakathi kubo ndize ndibe nguThixo wabo.
The nations around us.
Kodwa oku kuyakubonakalaliswa. Izizwe zisinqungileyo ziya kubona oko. Ulwandle. Nomhlaba uyawubonakalaliso kuba uThixo zangenze izithembiso kuphela kodwa uma emva kwazo azizalisekise. Umbuzo apha uthi ingaba itempile kaThixo ivumelana kanjani nezithixo emva kokonke thina siyitempile kaThixo philayo. Njengoko uThixo watshoyo ukuba ndiya kuhlala ndihambe phakathi kubo ngokumamela. Ukuba thina sonke senza itempile kaThixo, ingaba uyakholoko? Ingaba uyakholwa na ukuba kunjalo? Ngoku uThixo ufuna uhamba kanjani? Ingaba kubonakala kanjalo oku? Ingaba uThixo uyawuhlala phi na ecakwakho, ecakwam? Hayi. Ngaphakathi kuwe, ngaphakathi kum, ngabe uyaqonda oko? Ukuba thina senza itempile kaThixo, ngokuThixo akanakuhlala ngaphandle kuthi, ngaphandle kwetempile. Ufuna ukuhlala etempileni. Kwaye itempile kaThixo ingcwele. Niyo ke nina lo tempile. Lilizwe elimangalisa kanjani? Kodwa eli lizwi kumele ngoko libe inyaniso kwaye mamela. Libhalwe kophi na umxholo? Ukutsho ke kumxholo nje uba kutshiwo apha othi kungoko ndithi phumani phakathi kwabo nizahlule. INkosi le eyalelayo itsho iNkosi. Ngoku ndingabuza ngokuqinisekileyo ukuba ingaba siwuvile na wona ndoqo womyalezo wexesha lesiphelo. Hayi kuphela isityhilelo esimangalisayo malunga nobunye bukaThixo. Ukuba sithe saguqulwa ngokomoya, uThixo uthe wazityhila ezulwini njengobawo, emhlabeni kuye unyana. Kwaye ngoku uhleli ngaphakathi kumakholwa ngomoya ongcwele. Kodwa soloko into emalunga noThixo yakushiyeka inye inguThixo ofanayo ukusuka ephakadini ukuya ephakadini. UThixo phezu kwethu, uThixo enathi, uThixo ngaphakathi kuthi. Kwaye akwanelanga oko, kuko oko kufika ubhaptizo leBhayibhile. Zonke imfundiso uThixo asinike zona ngobabani, kodwa ngoku wena nam siyabuzwa, sicelwa umngeni ngokuThixo ubhekisele amazwi kwabo babiziwe baphuma ukuba bazenze ukuba bafumaneke kuye benze itempile engcwele kaThixo ophilayo apha emhlabeni indawo le uThixo angakuhlala kuyo umuntu ngamnye ke thina si njengoba isitsho uPaulus kwenye indawo esithi imizimba yethu yitempile kaThixo nabani na wonakalisayo umzimba uThixo uya kumonakalisa kwaye sonke senza lengcwele ingcwele emhlabeni ngoku sizayinqakwini apha kuzo zonke yonke imiyalezo yezigaba ezixenxe zebandla kusithilelwe sahluko sesibini nesahluko sesithathu umyalezo ongcwele ubhekisele kuwo onke amakholwa kwaye kufike ke ukolulekwa lo unendlebe yokuva makayive into umoya ayithethayo kuwo amabandla naba phakathi kwisigaba sebandla abuThixo abanika ukuva ukuva kokomoya kuba baqonde bamkele kokomoya ngabo abaphumayo kuko konke ukuze benze ubudlelwane babangcwele baze babhaptizelwe emzimbeni mnye hayi inkqubo nje yezenkolo ezivela kumvangelo othile ohamba indlela yakhe owazisa imfundiso zakhe enze izinto ngendlela ekwenziwa ngayo kuyo yonke indawo hayi eli lizwi libhekisele kwabo bathe bava umyalezo wokugqibela abaphila kwisigaba sokugqibela abakuvileyo abakholwayo kwaye abakuthobelayo kwaye abathe baphuma ngokwesibhalo kwisitshilelo 18 ngokunjalo ndithanda ukufunda oku kuba umzana uBranham ubhekisele kuko kwakhona nakwakhona isitshilelo isahluko seshumi nesibhozo umqolo wesine ndeva elinye izwi liphuma emazulwini lisithi phumani kuyo bantu bam kuze ningadlelani nayo ngezono zayo nokuze ningamkeliswa kwizibetho zayo ngokuba izono zayo ziye zafikelela emazulwini nezinto zayo zokungalungisi uzikhumbule uThixo eli lixesha lokubizwa uba kuphunywe awo bangcwaliswe ngelizwi bahlanjwa ngegazi kuba ukuze benze ingcwele kaThixo emhlabeni ukuze babe yindawo yokuhlala kaThixo kuwo umoya ukuze uThixo akwazi ukuhlala ahambe asebenze phakathi kwethu ngendlela yokuba ingade ibonwe iviwe asoneli ngaphambi koko kwaye ngokuba uThixo usinike izithembiso elizwini lakhe ngoko ke siyazikholwa kwaye ngokuba sizikholwa ngoko ke siya kuzibona zizalisekile siqaphele ukuba abanye badiniwe andikwazi ukuzinceda nje kodwa kumele ndenze le ntetho ethi ngaphambi koko xa ndithe ndafika phaa kwisitishi saseZurich ndiye ndava isaziso esithi ngoku sifikile kwisitishi sikawonkewonke saseZurich ngoko ke ndaze ndozela ndalala emva koko xa bekuxelwa ukuba i-train ethile nethile iyahamba lavuka labe ndileqa. Kodwa ayithethi ukuthi loo nto singazolala apha phambili. Emva andikwazi uyibona. Akho train ethe yama apha. Apha i-train ihambile uloliwe. Apha siyamamela ilizwi likaThixo eshunyayelwayo. Abanodinweyo kumele axele ummelwane wakhe ukuba amgcine kumoya olungileyo. Mangalisa kunjani ilizwi likaThixo ewe? Intlalo ngcinga leyo. UThixo akusikelele. Masibuyele ke kwilizwe elimnandi elithi ninabantu bam. Kwaye kulapho umahluko ukhoyo namhlanje. Ngubani namhlanje oluvayo ilizwi likaThixo?
What they believe is quite another matter, but it says to believers.
Xa usiva umntu ongu oli Muslim ethethe sithi ithi kuphephandaba ubani nabani ulikholwa, into abayikholwayo ingayenye into kodwa ithi ngamakholwa. Uba umntu uthetha ngesixeko esineentaba ezisixenxe, then ngokunjalo uthetha namakholwa apho. Nabani othetha namhlanje uthetha namakholwa, kodwa akubonakali ukuba kwazeke uba yintoni umntu ayikholwayo. Kodwa ngendlela ethile abantu bayakholwa, kwaye naphaa kuya kubi isahlo sesithathu kubhalwe kakuhle ukuba needimoni ziyakholwa zincancazele. Kodwa ayithethi into loo nto, kumele umntu akholwe njengoba sitsho isibhalo, kwaye kuqatshelwe apha kwinguqu yamaKristu kubhaliwe ukuba uYesu yinkosi. Kwaye xa ufunda kakuhle ithi uYesu uyinkosi. Abantu abaninzi abawuqaphela umahluko phakathi ukuba uYesu uyinkosi. Xa eyinkosi unguThixo uzibonakalise enyameni. Athi lowo ndibonayo mna umbonile ubawo. Ungatsho kanjani na ukuba sibonise ubawo? Inqaku apha lelokuba njengoba kunjalo kuwo zonke izigaba zamabandla, isihlwele sabe yisi sithe saphuma ukutsho ke abo bathe baphulaphula ilizwi leyure, abathe bamkela oko kushunyayelweyo kubo ngokwecebo likaThixo kwimihla yabo. Bangabovuko lokuqala kwimihla kaMoses babenokholwa kuphela into eyayishunyayelwe ngoko. Kwimihla kaEliya babenokholwa into eyayishunyayelwe ngalaa mihla. Kwimihla kaYohane umbhaptizo kunjalo. Ngokunjalo sele sithi lo onomtshakazi ngumyeni, kwaye umhlobo womyeni uyakuva ukuvuya komtshakazi, kwaye uthi uvuyo lwam ke oluzalisekile. Kwaye igazi lalingekaphalali ngoko, nqophiso mtsha wawungekazaliseki. Kodwa uYohane wayesazi ukuba ulwenzile ulungiselelo, kwaye bonke abakholwa ngenyaniso umyalezo wakhe babenokulandela inkosi bakholwe kuye. Ngoba zange azilungisele abantu, kodwa eyilungisele inkosi. Nako oku ndiyakufundela ngovuyo olukhulu kwivangeli kaLuka, mhlawumbi nguLuka isahluko sokuqala umqolo weshumi nesithandathu. Mhlawumbi kwakwindawo yokugqibela phaa kumqolo weshumi nesihlanu. Uya kuzaliswa ngumoya oyingcwele kwasekuzalweni kwakhe. Nento enintsi ke iyonyana bakaSirayeli uya kuyibuyisela enkosini uThixo wabo. Yena uya kuhamba phambi kobuso bayo enomoya namandla kaEliya ukuba aziguqule azibuyise iintliziyo zoyise kubantwana.
to make ready a people
nabangevayo kuko ukuqonda kwamalungisa alungise abantu abalungisele inkosi
of the last message
ngumyalelo ongcwele lo ngumyalezo wokugqibela esiwufumanayo esingaqhubeka sisazisa abantu abalungiswe kakhe belungiselwe inkosi abantu abokubhaliweyo ngabo ekungathiwa kwaye umtshakazi wakhe uzilungisile apha akho malunga nebandla kuphela kumalunga nomtshakazi obiziweyo waphuma kulo ibandla kwaye lo mtshakazi wemvana wenza ingcwele engcwele apha emhlabeni kwaye abe yindawo yokubonakaliswa uThixo uya kuhlalahambe phakathi kuthi zakubonisa oku kwizibhalo ezingcwele isitshilelo isahluko sesithathu isigaba sokugqibela se umyalezo wesigaba sokugqibela sebandla kwisigaba sokugqibela sebandla uKristu ubonakala engaphandle emnyango enkqonkqoza ngaba kunjalo enkqonkqoza imeko leyo yesigaba sebandla sokugqibela ngaphakathi khona ukucula ukuvuya ukungxola ukushunyayela kwaye njengoba kubonakala uba kwenzeka izinto ezinamandla kwaye noku ke kumele kuzaliseke okuzothi mkani kum andizanga ndinazi sohlula ngokucacileyo kule mihla apho kukhona ibandla okanye apho kukhona inkqubo nje apho kwenza izinto ezininzi naphakathi komtshakazi obiziweyo othe waqonda ngenyaniso ukuba konke kumalunga nantoni na namhlanje ukutsho ke ukuvumelana kunye noThixo nelizwi likaThixo ukuze iintliziyo zethu zilungiswe zilungiselwe ukukhonza nokulandela inkosi ngokuthobeka ukuba konke ukuchasa kwangaphakathi ngasuswa kuthi kuze kungabikho ndoda kungabikho mntu kungabikho mtyholi onokusigqwetha kodwa ukuba kakuhle kakuhle sazi ukuba le yinyaniso eluqobo ndazi nokuba uyayiqonda kakuhle nale nto kodwa wakhe wathi umzana uBranham ebhekisela kuye sithi hayi ukuba mna ndiluqobo kodwa uqobo lwam lilizwi ndiphinda into enye ngentliziyo yam yonke hayi ngumntu okhonza uThixo okanye oshumayela ilizwi ekumele abele uqobo lwakho kodwa uqobo lwakho noqobo lwam olufanayo nguThixo elizwini lakhe elingcwele ngonaphakade kanaphakade ngaba seyiqonda nale nto mhlawumbi ukuze icace nje siyazi ukuba bonke abangabakaThixo baya kuva balamkele ilizwi leyure kuwo konke ke ndivela kumazwe amaninzi kwiindawo ezininzi kwaye ndithe ndenza iimpawu kwixesha ngexesha ndithe ndaba nobungqina kwakhona nakwakhona kwiminyaka emininzi edlulileyo malunga nababangeli abakhulu abazinikeleyo abama emva komdiyadiya kucinge nje ngolu hlobo le midiyadiya mibini inokutsalwa apha phambili yonke into yenziwa njengentshayelelo ngesaqhupe kuthiwe ngoku inyweba yam enkulu ukuba ndazise kuni indoda kwaThixo yale yure. Indoda yale yure. Ayisoloko loo nto inikumdla, kodwa indoda yayingeyo ndoda yeyure. Wayengenalo ilizwi leyure, wayengenaso isitshilelo seyure, wayengenawo umyalezo ongcwele weyure. Ukuba uThixo athumele uYohane evela kuThixo enelizwi layure lalamhla ngawo onke amaxesha, ndiyakholwa ke kunjalo nakwesizukulwana ngaphandle kokunyelisa. Kodwa wonke umntu uvumelekile ukuba ahlole. Siye sabizwa ukuba senje njalo kwizibhalo ezingcwele, ukuba uya kulo lonke udweliso lwabantu abaziwayo amagama abo, uzawufumana ukuba bonke babhaptizwa ngokufanayo, bafundisa ubunye bobuThixo ngendlela efanayo. Xa uya kuyo yonke indlela kude kube sesiphelweni, ngoku kukoyika okungcwele okuza phezu kwethu, kwaye isitshilelo sahlulo seshumini esixhenxe siphambi kwethu. Unina oneentombi ezininzi othe wenza uhenyuzo lokomoya, kodwa kwakhona indoda iyure ekwakumele idade nokuba kunjani na, kwaye sinaloyiko ngako oku ngokuvulelekileyo nje ngokukhululekileyo, njengoba uThixo wabiza uMoses noAbraham noEliya uYohane uPaulus noba yingubani na. Ngoku inkosi enye yabiza umzana wethu othandekayo uBranham ngelizwi elivakalayo, isithunywa senkosi zasize kuphela kuZakariya phayana kwisibingelelo usedini malunga noYohane uMbhaptisti. Zangaze kuMariya kuphela ukuba azomxelela uba ubabe ufumane ukubabalwa nguThixo. Zangaze kuDaniyeli ukuba azomxelela ukuba wena ungokhethiweyo, kwaye ndathunyelwa kuwe ukuze ndikunike ulwazi malunga noko kuza kwenzeka. Kubhalwe kumaHebhere isahluko sokuqala pha kubhalwe phayana ukuba ndabona izithunywa zizobonalisa oko lo uzawuzisa usindiso. Ndithetha ukuqinisekileyo njengoba umzana uBranham wakuthethayo xa enika ubungqina bakhe esithinda abona ukukhanya ungena egumbini uvela phezulu. Ndajonga phayana ndabona iinyawo zalowo wezayo, ndajonga phezulu wathi ifele lakhe engathi limnyama enokuthinta okuncinci hayi njengathi, wacacisa ukusinda kwakhe njengeepawundi ezingamakhulu amabini, kwaye ndoyika ngathi ndisa ekufeni. Sathi isithunywa senkosi, musa ukoyika, ndithunywe ndivela ebukhoneni bukaThixo uba ndizokunika umyalelo. Ndiyakukholwa ngentliziyo yam yonke nangomphefumlo wam wonke, kodwa ndikholwa nangaphezu koko, ndiyakholwa ukuba konke bonke abayinyelisileyo le ndoda kwaThixo baze badlula bayidlula into uThixo ayenzileyo belahlekisa abanye ngezihlwele, kuba ngenye imini bazawubizwa ukuba bayiphendulele loo nto. Xa uThixo ethumela indoda ngoko kubhaliwe njengoba inkosi yethu yatshoyo, uba ngoku ndithuma umntu aze bamamkele lo umamkelayo wamkela mna, lo umvayo uva mna. UThixo uthe wathumela umyalezo obophelelayo ebantwini bakhe kule mihla. Izilungiso, umyalelo ubizwa kuphunywe ukuhambisana okugqibeleleyo kunye nelizwi likaThixo. Side ekugqibeleni singenza lengcwele engcwele njengesihlwele sibiziweyo saphuma sihlanjwe kwigazi lemvana singcwaliswe kwilizwi lenyaniso apho zonke izinto ezinokuvuka ngokukhawuleza zingcwaliswe zicaciswe. Apha sibuyela elizwini kwincwadi yokuqala uYohane isahluko sesithathu. Lo onalo elithemba kuye uzenza nyulu njengokuba yena enyulu, kwayilizwe likwisitshileno. Lo ucocekileyo makaqhubeke zicoca, lo ungcwele makazingcwalise ngakumbi, nalo onyukunyuka aqhubeke enyukunyuku. UThixo ufuna ekupheleni kwesi sigaba kwaye oko ngenyaniso kubonakala kusondele kakhulu. Ngenjongo nje andifuna ukuya kwilizwi lesiprofetho uba bekuzawunceda ntoni kuthi ukuba besinokubeka zonke izinto kwaye sibe thina singazivumelanga ukuba sibekwe sidityanise njengengcwele engcwele besinokwazi yonke into. Kwaye mna ngokwam beninoba ndenze ingozi nje eyona nto ngoku kukubeka izinto nje ngokwelizwi. Mele siqonde ukuba le yure kaThixo ebantwini bakhe iyure yoba sisuse zonke izifo zobuntwana, sisuse konke ukungaqondani phakathi kwethu. Ngamanye amaxesha iba yiloo meko uba abazalwane noodade bayoyika ukuvelelana ngoba boyika kuba le nto ingenza unqunguphalo okuthile kungangavunyelwana. Ngaba inyaniso okanye akukho njalo, kusekhona izinto ekumele sizifunde, kusekhona izinto ekumele sizibeke zilunge, kwaye kungangcono ukuba wonke umntu angaqala kunye ngokwakhe. Apha ndibuyela kwintetha yam, lo olungile entliziyweni yakhe uya kuziqonda zonke izinto ngendlela elungileyo. Kwaye ngamanye amaxesha kwawumele uba uvumele izinto zigqithe ezingakufaneliyo nakanye. Ndikutsho oku ngoku ngenxa yabo, luhlazo kum ndivuma nje kakuhle. Kodwa sukela uba ndithe ndafa ndingasaphili, akukho nto enokwenzeka kum iqhayiya lam. Ndinomakazi omnye kwaye kwiminyaka engamashumi asibhozo ungumbhaptisti ngokhona. Ngelaa xesha malunga neminyaka elishumi wamamela zonke iinkqubo zakunomathotholo kwaye wayesoloko efuna ukuza. Kwaye yabona, wafika ngomhla wePentecost eKrefeld. Kwaye ndingaxela ntoni? Ulungelelwano lweBhayibhile alufundiswe emabandleni, kwaye lo dade waze emhlanganweni enxiba ibhlukwende. Ndaqomba hayi ndizawuhlaseleka. Yinto yamva nje leyo xa ndaxela omnye udade ukuba laa nto yayingalunganga nakanye. Kwaye lo dade bendigqibotsho kuye kungekho naziphi na imeko uba akanokwazi ukuza elolwa hlobo One buzem bago. Tikalele.
Did you hear me?
Ibingba lo tate loa. Kwa yunga tu inga ke.
I would like to say.
Undivil.
That I neither saw nor knew that before.
Kota. Ukuzofa nje. Tingatandu kuti. Andikubonanga. Andimazanga. Ibenga ambi nami. Ibenga nabanyi. Benoku zikhulula iblukwe zakhe. Inyaniso benoku mnqibisa. Inqale nyako. Kodwa benokwenza ngothando. Xa ningandifumani kakhe kakubi. Nonke nifumana kakhe loo nto. Benokumcela ucacile bamamele. Apha kuthi kulo hlobo nohlobo. Oko kuphosiwe ngoodade bam. Ndiyathemba bayivi loo nto ngoku. Kungenjalo. Ndithe ndingabakhokela kusazele sibi asiyifuni loo nto. Ndiyithetheleni loo nto ngoku. Kuba ndikhanyise oku kulandelayo. Ndacela ungaze uqale ujonge ngaphandle. Vumela uThixo asebenze ngaphakathi kuze kubonakale ngaphandle. Ngamanye amaxesha kumele silunge ukuba lwamkela uhlazo olunjalo kodwa sibe sisaphethe uthando olunye lukaThixo ezintliziyweni zethu. Kwaye ndikuxelela oku kwithuba elilandelayo eyona nto elungileyo izawuthethwa kwaye wayesele ubekile umzekelo kuloo nto. Wacinezela izandla zam kakhulu wathi andibiza ngegama lam lokuqala wathi iza kuthi ngokukhawuleza uba ndiyile phangoko lo meko izawube ilungisiwe ngothando. Bazalwa noodade abathandekayo, masikhathalele ukuze singavisi mntu ubuhlungu. Sikhonze kodwa ngexesha elilungileyo, ngemvakalo elungileyo, ngendlela elungileyo, ngezibhalo ezilungileyo ngothando lukaThixo. Kubani ofuna usetyenziswa nguThixo ngale ndlela? Ngenyaniso, ngenyaniso elandela ukukhokela komoya, hayi nje ukubona into ephambi komnye kwamehlo omnye umntu aze enze ngokukhawuleza ngokukhawuleza, kodwa alinde iyure ifike. Kodwa malunga nemeko zopolitiko kule mihla, manifunde pha kwisitshilelo sahlo seshumi nesixhenxe, ngoba loo nto yinxalenye yakho nje ingena kakuhle kwinguqu ngendlela nje mangalisayo. Isitshilelo sahlo seshumi nesixhenxe umqolo weshumi nesine, mhlawumbi kwaphaka umqolo weshumi nesithathu, ngoba konke kudibene oku aba banasicamango sinye babeya kunikela amandla negunya labo kulo irhamngco. Aba baya kwenza imfazwe nemvana le inamampondo alishumi, bakwenza imfazwe nemvana, imvana iya kubeyisa ngokuba ingunkosi kankosi, ingukumkani kakumkani. Baya kweyisa nabo banayo babiziweyo, banyuliweyo, bathembekileyo. Naku ke okuninzi sahlo seshumi nesixhenxe sithi kum, amanzi owabonayo apho lihleli khona iyenyukazi ngabantu nezihlwele neentlanga nelwimi. Iimpondo ezilishumi owazibonayo ziserhamncweni, ngabo baya kulithiya yenyukazi, baliphanzise, balihlube, bayidle inyama yalo, balitshise ngomlilo. Kuba uThixo ebeke ezintliziyweni zabo ukwenza ingcinga yakhe, benze ncinganye, babunike irhamncwa ubukumkani babo ade azaliseke amazwi kaThixo. Inkazana owayibonayo kulomzi mkhulu ulawula okumkani bomhlaba. Asiyomfihlelo kuthi ukuba khona into etshilweyo kuthi yiyo le. Khona umntu othe kum okanye mhlawumbi ode wabuza ukuba ungakwazi na ukushumayela intshumayelo ungakhange umtsale nje umchazi umKristu. Kwayibonakala iyiloo meko leyo. Uvakaliso lokugqibela lumiselwe ukuba kubekwe uKristu ebungcweleni bakhe phezu kwesiphatho sesibane. Umchazi umKristu njengalo uSathane angene kuye. Ayikho enye indlela yokwenza oko. Asoloko ndikuthetha oku ngokuvulelekileyo nje. Nabani ongenayo uKristu etyhiliwe kuye ebungcweleni bakhe ngomoya oyingcwele uza kuzilazila kumchasi mKristu angamazi uba ungubani. Isityhilelo sikaYesu Kristu sinamandla kakhulu uba sizisa kunye nako uba siqaphele utshaba lwakhe sibone ngalo ngako ukwenza kotshaba abizwe ngegama kungekho loyiko. Omnye umntu angathi udlala ngobomi bakho. Hayi, ubomi bam ayisebubo bam. Ngoku andisaziphileli kodwa nguKristu ophila ngaphakathi kwam. Incwadi ethi umchasi umKristu yaguqulelwa kwiSpolish. Iikopi eziliwaka zakhutshwa kwiiveki ezimbalwa. Kodwa ewe, kwafika iileta ezoyikisa kakhulu. Ngokunjalo andifuna ukungena kwiinkcukacha. Kodwa utyikitsho lalusithi thina maKatolika abantu bava kubhekiselwe kubo kodwa ndicela nindikholwe. Asifuni ukuvisa buhlungu umntu, sifuna ukugqithisa nje ulwazi, ulwazi olungcwele sinyaniseke. Nyaniseka ke ngubani ongazazisiyo namhlanje. Namhlanje wonke umntu uyazi malunga yonke into. Kungenjalo bekuzawuba khona ukwahluka ukuthile emfundweni kodwa wonke umntu ufuna ukwazi. Abantu ke kwiqela lamahlelo bafuna ukuqhubeka ngendlela yabo abaqhuba ngayo yakudala. Thina sifuna ukwazi siswa nguThixo size phambi komhlaba wawo wonke amahlelo size siqhubeke nomsebenzi wokugqithisa umyalezo ongcwele. Sibize bonke abasachithachithekileyo endaweni yonke basengaphakathi nalapha kunjalo njalo nditsho nje uba uMzantsi uBranham ekubeka kakuhle. Asinanto ngokuchasene nabantu, sichasene nje nenkqubo ebenza ukuba babe ngabakhoboka balahleke baphambuke babambeke ngathi kusentolongweni. Xesha ke kumele lifike xa ezincango zentolongo zivulekayo. Ngako kunyanzelekile ukuba uSirayeli abe sisikumkani, uYuda abe yingcwele yakhe. UThixo usabhekisela ngelizwi lakhe kulo lonke ibandla. Kodwa ngoko uyakwazi ukukhupha isihlwele esinyuliweyo asenze ingcwele yakhe. Ovumelana naye avumelana omnye nomnye unobudlelwane obungenakohlulwa kunye noThixo nomntu ngamnye. Uyayikholwa binokwenzeka loo nto? Ndiyayikholwa mna. Ngamanye amaxesha sithi kukucinga okwahlukileyo kwezinto libala ukucinga nje yanga imvelo yethu. Ukucinga kwethu kungcwaliswe ngobukhona bukaThixo. Emva koko ukucinga okwahlukileyo akuyi kwenza kunxunguphala. Ngcono ke kuyawubonakalisa ubakho kukaThixo kwiindawo zonke kwaye siyakuba ntliziyo nye, phefumlo omnye, umoya mnye bobonke abantu neelwimi nezizwe. Sithe sawukhupha umoya wesizwe uze samkele umoya kaThixo kwaye ngawo lo moya mnye sonke sibhaptizelwe emzimbeni mnye. Kulapho ke lwabona khona ulwandle labuya umva yanguThixo yanga uThixo angavumela aba iyure idubule apho singasazithethiyo nje izinto kodwa apho zibonwa khona hayi kuphela thina kodwa ukuze abanye bakubone bakuve ukuze kuthethwe kuthiwe ngenyaniso uThixo ukhona ngaphakathi kwenu. Singakholwa na kuba kuya kwenzeka oko? Ingaba singakholwa na ukuba uthe wasinyula anyula thina sibizweyo saphuma kuba senze ingcwele yakhe? UThixo ufuna ingcwele emhlabeni, ufuna ukuhlala ahambe azitshile phakathi kwethu. Ndiyacela masimnike ithuba loba kwenze oko kusukela namhlanje. Yanga le nkonzo ingaba inkonzo yokuzinikela, inkonzo yokungcwaliswa. Apho sithi ngesazela sithandaze, sithi Nkosi, wena usibizile saphuma unenjongo ebaluleke kakhulu. Sidibanise sonke, singcwalise kuyo inyaniso yakho, sihlambe egazini lakho, senze basibe ingcwele yakho apha emhlabeni, indawo yokuhlala kaThixo ngawo umoya. Yangamandla okugula angakubona abaleke, amandla esono akubone abaleke, kuba bonke abaze ebukhoneni bukaThixo bangabona ubukhona bukaThixo babuye umva. Kwaye loyiso loThixo wethu lungabonakaliswa kuwo wonke umgca kulo uzuko lukaThixo. Lo uthembisileyo uya kukwenza oko. Makabongwe uThixo wethu egameni likaYesu ngonaphakade kanaphakade. Amen. Masimeni sithandazeni. Njengoba sithobe iintloko zethu, sivale amehlo ethu, sivule iintliziyo zethu, ndizawuthanda ukuba ndibuze ukuba kukhona umntu olaphakathi kwethu ongekabi nawo amava kunye noYesu Kristu njengomsindisi wakhe. Mhlawumbi akakabi naso isiqinisekiso sosindiso, akakayazi imini apho umoya kaThixo wamkhokhela ukuba aguquke emkhokhelele kwazini isono, azise umgwebo ngaphakathi kwethu. Umntu ofuna ukuxolelwa kumele qala aqonde ukuba ebesele gwetyiwe ngobulungisa. Sazalelwa kweli hlabathi sohluliwe kuThixo, singena Thixo singena themba. Kodwa ngoko eCalvary kuYesu Kristu inkosi yethu, uThixo walixolalanisa ihlabathi kuthi sonke nabaninzi kuye ngokwakhe. Phambi uba wamkela uxolelaniso kumele uqonde ukuba uthe waphila ulutshaba lukaThixo kodwa uthe wasusa utshaba, uthe wayiqazula ileta eyalala nathi, wasixolela wasixhobisa. Kodwa kubalulekile ukuba inguquko yeBhayibhile ingabi kuza nje uthi inkosi ndilapha. Ewe, inxalenye yako oko, kodwa kuqala mele uthi, oh nkosi, ndinetyala. Ityala lam lithela kuzisa phayana emnqamlezweni. Uthe wathatha indawo yam endaweni yam. Nkosi, undithandile lonke ityala lam, waxolela isono sam. Nkosi, ndiza kuwe. Sisimilo ke eso esilungileyo kuba umntu ugwetyiwe wafakwa entolongweni ngoko angaxolelwa. Indlela eyiyo kuthi sonke leyo. Inkosi yethu yatyhila umprofeti u-Isaya yafunda umoya wenkosi uphezu kwam kuze ndivalise inkululeko kwabakhonkxwa abakhonkxiweyo ukuba bahlangulwe, valise umnyaka owamkelekileyo wenkosi. Sisakwenza oko namhlanje, intliziyo ethandekayo, abadala nabancinci baza enkosini besazi kuba sonke sithe saba netyala. Bakoko wakhona ngokholo ndiye ndahlanjwa kulo ityala lam, ndangena eluvuyweni ndamdumisa ngonaphakade umhlangula. Nabani othanda ukwamkela oku abe namava ngako ngokholo namhlanje, cela uphakamise isandla sakho ngoku. Inkosi, Inkosi, uThixo akusikelele. Bawethu osemazulwini, uzibonile izandla ngokunjalo nentliziyo. Sifuna ushumayela ivangeli epheleleyo size sivakalise inkululeko, ukuxolelo nosindiso kwawo banetyala. Sibe sinalo sinetyala sonke. Nkosi ethandekayo, nokuba izandla beziphakanyiselwe abo banengxaki kanye ziphakamiselwe abanye, wena uyakwazi oko Thixo. Banintsi abasondeleyo kuthi, bathandekayo kuthi, onkosi singathanda ukuba bangene phambi kokuba umnyango wobabalo uvalwe. Bonke abuthe wasinika bona sithanda ukuba sibabone benawe kwakhona. Awo bathe basithanda nawe uthe wabathanda Nkosi, sinqinela ukuba sibabone kwakhona phambi kwakho. Sinika ubabalo ukuba sibamkele ngalo ukholo njengabasindisiweyo. Sikubulele ngabo, uzenzele ingcwele ibandla, umzimba itempile ongahlala phakathi kuwo. Ucoce bhukuqe itafile, qeqeshe ubize phakathi kwethu, uvakalise uthi indlu yam yawubizwa ukuba indlu yomthandazo. Ubeke isiphelo kuzo zonke ingxoxo Nkosi, kuko konke ukungaqondani, kuko konke okuqhubekayo. Usingcwalise ukuze sibe ingcwele yakho, ngokuba wena ungcwele nathi siya kuba ngcwele. Nkosi ethandekayo, yanga kungakholisa ukuba uphumelelise okungcwaliswa kuthi ngoku, uze unzulise, unzulise kulo mhla side singcwaliswe kwakhona nakwakhona ngokomoya phefumulo nomzimba wena uthe ndiyazingcwalisa ngenxa yabo ukuze nabo ngokunjalo bangcwaliswe kuyo inyaniso kwaye wena uthe ndingcwele nani niyabangcwele ngosethandekayo kwaye oku senza sikuthethe ngaye uPetros emva uba ethe wabhala anizange nihlawulwe ngezinto ezinokonakala ngesilivere negolide kodwa ngegazi elingcwele elixabisekileyo lemvana ngosethandekayo kuba ubungcwele kungaphuma ubungcwele kuphela kwakhona ngoko ke sibumbe sibe ngokomfanekiselo wakho ukwenze ngoba balo usenze nathi siqaphe lapho kumele sisuse khona izinto apha ilwimi lethu kumele balwaluse suke entloko yezinzwaneni usahlule ezintweni iingcinga zethu izenzo zethu izandla zethu amehlo ethu iindlebe zethu iinyawo zethu sithathe njengedini elipheleleyo ukwenze namhlanje ngathi sonke onkosi ungalivumeli ilizwi lakho balibuye lilambatha ndiyakholwa kuba likuphumelelisile kwayile ukuqhubeka likuphumelelisa oko wena uyithume ukuba likwenze siyakubulela Thixo uSomandla ngalo igazi lemvana ngalo ilizwi likaThixo ngawo umoya engcwele yanga wena ungaba namandla emsebenzini kwingcwele yakho ezawuba ebonakalayo kulo lonke ibandla lakho bekhona phakathi kwethu ngendlela yoba sibone sibe namava sihambe sizehlale phakathi kwesihlwele esibiziweyo kulo uzuko nembeko yegama lakho Nkosi ndiyabuva ubukhona bakho ulapha othixo ulapha kwaye uyasibiza uthi ndinihlangulile ndinibizile naphuma ndiningcwalisile kwamkele qojozwa uze uhambe ngokuthobeka ngokwelizwi likaThixo ngosethandekayo sithandazela bonke Austria eSwitzerland eGermany kakhulu e-USSR nako zonke ezazizwe zasempuma sithandazela umhlekazi uGorbachev sithandazela umhlekazi uReagan nabo bonke ezinye iintloko zorhuluneli ngoba kubhale ukuba singakwenza inye into esiyaziyo ukuba wena unokumisa uphinde ususe ukumkani ngoba unguthixo ezulwini malingcwalise igama lakho ubukumkani bakho mabufike intando yakho yenziwe ngoku nangonaphakade amen.